kabaruji coronavirus le leedi meden de hollitinde wiidi yimbeele temedro e chapantato en jono yom nyaw o yey mudo en kenyen yimbeele chapande na yom e didon kanyen gon santunaabe taton do keddili hen an hollitinde wiidi hebbe nyaw o le leedi meden de yimbeele ujunaaji sappo go temed njattome chapande na yom en ayon santunaabe yimbeele ujunaaji njattome temedro chapantaton e chapande na yom e taton no biyeten yimbeele hon heddibe le hembe do yimbeele temed na yom en jatton kedden kabaruji meden coronavirus
Sijo tamani
Le nyaloma goto ko buri yimbele temet na yon nyaw coronavirus so iya e mudu en li li dimit indi Dun ladik sababu so doktoro en wampele noko kuliti wid lamu an hani yaltin duhen dati yala jama nana rewa dati mbiya di Hon lati so nyaw wano wundi hebu disembe kudufu hani wat edi nyaloma handen o Ketna mo kanko Dr. Ablay Gindo koma jabi duhen
wala goddo feyu tan jamarande yebigi tabagul seraji en turdidi ido berrende yoku yambiriji e kutungoji puditi burufuf badade lim korkandu tato berrende ana wodi dun rafi haybugul no haniri nyawbe hakikabe kambe yimbele battibe be eden dun e kabaru keso rabondiral nyaw o denno so tawi lam ona hani hadde dental jamare ko nande mudun en bangal mudun kay won datti dalreji di me holliti lam o tayuri dun kabar mudun huncanta hore so mijo mum jogi bangal yimbele be mili dun tufu batay jamarande na jaba fesade be anda wiide fesugul yotay onon nokku wara hala min biami ngadan imadraji yalla kabar mudum na heballaw don do ngalda fesede so nandon moy tama adar pugiriji na hani beedede dun kay siki wala dabreji amen kewal nokkuji fesagul lato sababu wutude sane rabondral ngal batte hadde jamare hewa ele di don nokkuji di ala dabreji goddi piano yawiri bangal mudum
wattu jone njottoto landol ngadangol fode Docteur Kojo Hamsetou Cissé andal do kabar geedji nyaw kati
Bonjour docteur.
Tukulel kitchené ñu coronavirus no way nangude dun na.
Gonga luga gollo koliti wiide suka keccella ana waawi hebude nyaw coronavirus. Suka be muynoobe dun na ana baawi hebude nyaw ko heewi en fu saraabe raabata suka be.
Do katten bete hande do kabaruji meden jowi do nyaw coronavirus. Fa dento don fati jeggite rewde dati biya di dogotor en gonde halanten nyaloma hande no.
Sijo tamani.